瞧不见你连接吗？
İyi, bir radyo Gülge Amerika. Trova su huje nshuti mutazamatu kwa radyo Gülge Amerika, tuwa ikaze makuru yacu ya mugitondo kuri iki cyumweru, hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Aho guhera isaha 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ikigo mpuzamahanga gitanga ubumenyi mu ikoranabuhanga ICDL kiravuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafite ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga 20%. Ibyo bikubiye mu bushakashatsi giheruka gushyira ahagaragara mu cyumweru gishize mu nama nyafurika abereye i Kigali. Mu gihe biruko abahanga baravuga ko iki kibazo cyaba cyaragize ingaruka ku musaruro w'abakozi, cyane cyane mu gihe cyaguma mu rugo ikoranabuhanga ryiyambazwaga. Asumta Kaboyi.
Umuyobozi mukuru wa ICDR Damien Osivani avuga ko icyo cyumenye mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Abakozi ba Leta y'u Rwanda 20% bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye, bigaragaza ko barenga hafi 80% batazi gukoresha iyi mudasobwa, bikaba byari intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho. Bwana Habyarimana Strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi, agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa.
Niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresha ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi, urumva se umusaruro nyine waturuka he? Byaje bikoze muri ino minsi cyane cyane twakoresha ikoranabuhanga kubera kutava mu rugo nyine bitewe na restrictions zo kwirinda COVID, birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse. Numbaze ngo byagabanutse ku kiye kigero kubera ko nta raporo zibigaragaza, ariko byanze bikunze urumva ko birajyana. Niba abantu bateganyijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ikoranabuhanga bakaba batabizi, bose urumva umusaruro wava he nyine?
Si Habyarimana Strato uvuga ko ikoranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye, na Profeseri Kabera Karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri i Kigali, n'umwe mu batangije kwigisha iprogramu muri kaminuza yobora, yemeza ko ubushakashatsi bwa ICDR bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga.
Icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane, ku buryo hari abakozi bagera ku 75% bakeneye kongerwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga. Tunafashe no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu, aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iya kure, nabwo ntabwo abantu bari biteguye. Niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka Minisiteri y'Uburezi na Heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iya kure. N'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iya kure. N'amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira, kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi, ari ijyanye n'ibikoresho, ari ijyanye na za porogaramu nk'iya ICDL kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abandi.
Uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga, bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe.
Urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha isiti, urebye gusaba serivisi runaka biragusaba. Ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga. Kandi noneho urebye n'ibihe bya COVID, ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze, biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization. Ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kubimenya, nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka.
Mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika, hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga, hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo.
Ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza.
Hari bamwe na bamwe wazaga bakakubwira ati konekisiyo zanze, wagera ku irembo bakubwira ati hano konekisiyo zanze, atuzaze ejo, uzaze ejo. Ugasanga nyene uzaze ejo yabaye uzaze ejo bamwe baturage bamwe na bamwe nyene bikabadindiza bikanabera ikibazo
wajyaga ku irembo ugiye nko kushaka icyangombwa runaka ugasanga konegisa zaza akubwira tegereza uko bakubwira gutegereza niko ibigiryo byo wenda gukora biri gupfa
urabona ikoranabuhanga cyane cyane uri 90% bayita wayaresi ariko kubera ko amawayaresi agiye aherereye ku mirenge ku bigo birunaka bikomeye ntago hose hose arahagera
minisiteri y'ikoranabuhanga na innovation hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo amahoteli n'ikoranabuhanga UTB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta 75 ubufatanye giyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga ICDR umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ikoranabuhanga Iradukunda Yves ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi 60 ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa
twifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa bagira ubwo bumenyi gushyiraho rero ko bagomba kugira certificate no kugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga
Leta y'u Rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'2024 abanyarwanda bangana na 60% bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali
tuva mu Rwanda tujye mu Burundi aho umubare w'abagore bitabira kubitsa cyangwa gusaba inguzanyo batarenga 30% nk'uko bitangazwa na bamwe mu bayobora amashyirahamwe akora iyo mirimo abo barasaba inzego zitandukanye zirimo n'iza leta kongerera abategarugori ubushobozi n'ubumenyi ngo bashobore kubyaza umusaruro ayo mashyirahamwe Desire Hatungimana
Ugorunani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana rufatiye ku vyigwa rwakoze mu mpera y'umwaka w'2019 rusanga abakenyezi biri imizi bashika 51% mu gihe abagabo bagera ku bice 49% icyo kigwa cerekana ko abagabo baronka ingurane ku bice birenga 70% mu gihe abakenyezi benshi mu gihugu bari ku bice birenga gato 20% Marie-Louise Kamikazi asanga iyo ngende ibandanije uko igihugu kizohambera byinshi amenyesha ko mu gisata arongoye bagiye kwitaho cyane umukenyezi mwirimizi kugira ngo nkena we nyene ingurane zotuma ashobora kuziganya agashikira inyungu
abo bantu bagizwe n'igice kinini c'abakenyezi ntibarajijuka ntibararonka ubwo buryo bw'amashyira hamwe kuziganya no kuguranana kugira bashobore gukorana babaronse ingurane bongere banabigishe ingene boziganya ico gituma rero twagize tuti muri kino kiringo tugirisekeza turaba ingene amashyira hamwe yacu yo kuziganya no kuguranana yoduza igitigiri cy'abafasoni birimizi kugira ngo babigishe ingene boshobora kuziganya
kubona abakenyezi barundi birimizi batitabira cyane kuziganya no gusaba ingurane biva ku bintu byinshi Marie-Louise Kamikazi aradushikiriza bikuru bikuru
hariho cyane cyane kutamenya usanga uwo mukenyezi aho yibereye mu dukogwa twiwe ntaramenya neza yuko hari ahantu bashobora kumufasha kisununura ahantu ashobora kuza kuziganya y'amafaranga yiwe n'abantu bashobora kumuhingurane izo mubera umutahe w'imigambi yiwe hariho ngo nabagira ubwoba bakavuga bati aya mafaranga napfunditse ku mutwe w'igitenge nayanjiyo ndayafise ndafise ubwoba rero kuja kuyabika ahantu ntahava nteramira ngo menye ingene yaraye akongera akagira ubwoba bwo gufata ingurane akagira ati jewe ninafata ingurane mbega hamwe ntutera imbere mu mugambi bazoca baza abantu hari n'utwo nari mfise twose hakaba rero n'abandi batinya kubera amatata ari mu rugo
inyuma yo kujijura bamwe mu bakenyezi bo mu ntara indwi ubwo runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bakoreyemwo bafatikanije n'ishyirahamwe Care International barashima aho bagejeje igikorwa basanga uno munsi abakenyezi bakoranye bageze ku iterambere rishimishije mu ntara ya Kayanza abakenyezi bahurikiye mu ishyirahamwe Garukira Ubworozi bariyemerera ko bateye intambwe igaragara uno mukenyezi arongoye iryo shyirahamwe afatiye ku turorero arerekana ingene inyigisho z'abagiriye akamaro
Kera kwa natangwe yu kwa natangwa kuziganya turaguli nguruwe. Nguruwe tuguli mwimba tuguli mwimba. Ubutugeze kunguruwe. Nirongi tanda tunumunani kunama. Nirongi vili nimwe. Tugeze kumene chumini chenda. Inga zitani. Ezo mwini kwa kia tuliga ibinuzio kudandaza. Ubulewa ni kifuza kukuma tuwa badandaza kusi. Ibufuza lako kubawa kuiza tunga. Ezo mwini kwa kia remuli ikote. Tuliko tuwa gabi migambi kwa itugeze. Parasa para tugendera, para tugendura, para raba hukoroleye, para gabi mirima tufise. Pasabara tu ingurane imilioni ichenda. Patu kwa kuchumini kuzu kwezi kwa katatu. Mugaya kuchumini kuzu kwezi kuchenda. Pali duhejeje kuriha.
Kugira bafasha abakenyezi bipfuza kwinjira mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bari kure yaho ayo mashyirahamwe akorera harato uburyo bushasha buzotuma umuntu ahari hose bimworohera akoreshejwe ubuhinga bwa none bita finance digitale mu gifaransa. Marie Louise Kamikazi amenyesha ko bazokoresha uburyo bwa telefone izohora ibafasha kuziganya no gusaba ingurane batarinze kuvaho baba. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahari w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Wowe washyize urushinge rwa radio yawe ku Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ndagusuhuje kandi ngo yekaze muri iki kiganiro. Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nige na Roger. Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye mugiye kubana nitwa Nishimwe Ariette. Bahaye ikaze. Kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Kuboneza urubyaro bibarirwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twakwita karemano, harimo urunigi, kubara ukwezi k'umugore ndetse no kwiyakana. Igice cya kabiri harimo gukoresha agakingirizo, inshinge, ibinini, agapira ko mu mura, agapira ko mu kuboko no kwifungisha burundu ku bagabo. Nubwo bimeze bityo ariko, buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bumunogeye azakoresha aboneza urubyaro. Akabiganiraho na muganga uri bumufashe muri icyo gikorwa, kandi nanone umubyeyi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri serivisi ahabwa. Muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza ku kuba hari abatagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro, ahubwo abaganga bagahitamo kubikora batabaganirije. Turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi wabonerejwe urubyaro muri ubwo buryo, ndetse nyuma bikaza kumugiraho ingaruka. Turaza gusoza twumva ikimpuguke ku buzima bw'imyororokere ivuga kuri gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi. Nimujye kuri za radio yanyu, ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mukanya.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Itegeko nimero 49 akarongo kaberamye 2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi. Ingingo yaryo ya 7 ivuga ku burenganzira ku makuru, ivuga ko umukozi w'umuvuzi wabigize umwuga agomba guho wasuzuma amakuru nyayo anoze kandi akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera, kumumenyesha akamaro kabyo n'inkurikizi zishobora kubaho. Umurwayi agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse igihe uburwayi bwihutirwa, umurwayi yataye ubwenge cyangwa bidashoboka kumugeraho. Ese wowe duteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi, ubona biterwa n'iki kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro? Dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787585411. Wanyura kandi no kumbuga nkora nyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi bavuga ko guhiterwamo uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'uko bamwe baba batazi uburyo bwo kuboneza urubyaro no kuba bamwe badafite amikoro yo gukomeza kubyara, bityo abaganga bakaba babikora batabagishije inama. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan.
Je numva impamvu abaganga bahitiramo ababyeyi uburyo bwo kuboneza urubyaro ari uko babona ibikwiriye umubiri w'umubyeyi wenda ko baba bamaze kubapima mbere baba bazi ibijyanye n'umubiri wabo wenda byabaga nawe bakaza kubahindurisha urumva ariyo mpamvu
ni imyumvire mike y'abaturage abaganga ubundi ntabwo ari bo bakagombye kugira bagomba kudukangurira nyine ubundi ni uburyo bw'ubujije ari byiza ni uko wabitekerezaho n'ibyo waba ugiye gukora
ese ko abo bakore bo babyize njye nakubwira ngo nahitiramo kukugira ntabwo bajya nshaka guhitamo nkahitamo ibitare bidasubiho n'ibyo nashaka ariko muganga ko ari abyize ntugomba kubisobanura
nyine hariho igihe bakureba bakavuga bati wowe turabona nta bushobozi ufite byarabake kandi nawe rero watekereza n'intuza n'imvune n'iki n'ubujya habi byose ugasanga nawe wakwitiramo umwanzuro ahubwo ukagira amahirwe n'ubwo umuganga yakubwira ati boneza uhita umubwira uti ahubwo mwari mwantindi
kuko baba babona n'ubundi bushobozi afite adashoboye kurenza aba bana agize iki agiye kubyara n'indahekana bakavuga ati mbashoboye umwe n'umwe gusa nta bindi muri icyo gihe impamvu umuganga yabigukorera bwihisha aba bantu baba bari bagize nk'indaya muri make
ariko natwe ntabwo batugirira nabi ubundi tugiye abari akamaro baba bahunga umuntu ngo atayisamiramo
ikindi numva kibitera ari uko abaganga wenda babona ababyeyi badafite ubushobozi buhagije bwo kubyara abana benshi bigatuma baboneza urubyaro
rugamba arakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza yagiranye n'abo baturage bati hari igihe muganga aba abona bari kubyara bo badashoboye kurera agahitamo kubikora atababwiye ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejuis Eco ukorera i Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728082832 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787058141 wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejus Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe tugeze rero mu mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu ndabona Christelle w'Icyeza yamaze kuhagera Christelle uraho neza
yego ndawumeze neza wowe
nanjye meze neza cyane nguhaye ikaze muri studio
urakoze cyane
hanyuma rero ndabona hari ibitekerezo bamaze gukusanya kuri iyi ngingo reka nguha akanya ubitugezeho
urakoze cyane bakunzi b'ikiganiro mu dukurikiye ngiye kubageza ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo iri kugaruka ku cyakorwa ngo ababyeyi basobanukirwe uburenganzira bwabo mu kugira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro nababwira ko ubu butumwa twabwakiriye binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785781411. Reka duhere ku butumwa bwa Kirenga Evode uherereye mu karere ka Kicukiro aho yagize ati ku babyeyi bahitirwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari kuba badasobanukiwe uburenganzira bwabo ibihuha bumva n'abantu batandukanye rero icyakorwa ni uko buri wese uganye serivisi zo kuboneza urubyaro yajya asobanurirwa neza uburyo butandukanye bukoreshwa bakanafashwa guhitamo uburyo bubanogeye naho Nsengimana Eric wiriwe mu karere ka Bugesera yagize ati kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro baba bavukijwe uburenganzira bwabo yasoje avuga ko mu gihe bigaragaye ko umubyeyi yahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ababigizemo uruhare bajya bakurikiranwa mu mategeko naho Nzambazimana Teresa ruherereye mu murenge wa Gitega yagize ati habaye abaganga bihariye bahora ku bigo nderabuzima n'ibitaro byafasha ababyeyi kandi bigatanga n'umusaruro kuko abo baganga bajya baba hafi y'abo babyeyi bakabasobanurira neza ibijyanye no kuboneza urubyaro dukomeza Theogene Gasasira we yagize ati umubyeyi wese agomba kwihitiramo uburyo bumunogeye yishimiye butanamubangamiye dukomeza nta umvugiye ubwise we yagize ati bamwe bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha bitewe n'imyumvire bityo bakabyara umubare w'abana badafitiye ubushobozi bwo kurira bigatuma kwa muganga babahitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro yakomeje avuga ko hari n'igihe biterwa n'ubuzima bw'umubyeyi ati urugero hari ababyeyi babyara bigoranye bafite ibyago byinshi byo kuba bahasiga n'ubuzima kandi bikagaragara ko bagifite ubushake bwo gukomeza kubyara ataho rero hari igihe bamwitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro Niyura Emmanuel we yagize ati ababyeyi nibarushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo kuko bahura n'ingaruka zitandukanye ziterwa no kuba nta makuru ahagije babifiteho. Nawe la Donata yagize ati serivisi zo ku mavuriro zishinzwe gufasha ababyeyi kuboneza urubyaro bajye bakora ubukangurambaga ku babyeyi bagasobanurirwa neza bagahabwa n'amakuru meza kandi yizewe. Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi we yagize ati igikwiriye gukorwa nuko ababyeyi bajya bigishwa ibijyanye no kuboneza urubyaro mbiri kuko byafasha guhitamo neza uburyo bishimiye mu kuboneza urubyaro. Nawe Uwamahirwe Georgette we yagize ati kuboneza urubyaro umubyeyi agomba kubigiramo uruhare kuko ni uburenganzira bwe. Aho usanga amadini amwe n'amwe ashishikariza abayoboke gukoresha uburyo bwa gakondo. Ati rero icyakorwa ni ugusobanurira neza ababyeyi bagana serivisi zo kuboneza urubyaro bagahabwa amakuru ahagije n'abaganga babishinzwe. Namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0728282 cyangwa se kuri 0785481 41. Ndasubiramo 0728282 cyangwa se kuri 0785481 41. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Nge twari kumwe na Christelle Uwicyeza Ariete wasubiranye ijambo.
Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejus Eco ukorera Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728282 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0778585411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejus Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ubutumwa mukomeze mu bwohereze, turakomeza tubwakire, tuzaboheraho mu kiganiro cyo cy'ubutaha. Hari bamwe mu babyeyi b'abagore bavuga ko muri gahunda yo kuboneza urubyaro nta burenganzira bahabwa bwo kwihitiramo uburyo bumva bubanogeye. Uwiduhaye Francine ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 28 utuye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, avuga ko abyara bwa mbere abaganga bamubonereje urubyaro bakoresheje uburyo bw'agapira atabizi, nyuma bikaza kumugiraho ingaruka z'uburwayi. Ibi akaba bigarukaho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Reka tubumve.
Naratwise ndangije gutwita, nyine tukajya tujya gupimisha bakatubwira ngo tuzaboneza urubyaro, ngo habaho inshinge, ibinini, n'agapira k'imyaka 3, ak'itanu, n'ak'icumi. Nuko bakatubwira uti se nkawe nurangiza kubyara uzakoresha kahe? Narabyaye mbyara neza, ndangije kubyara barambwira ngo ngwino hano ndagenda, barambwira ngo bagiye kuntera ikinya mu kaboko. Nge kwa nyina ari ubwa mbere nari mbyaye, sinari nzi ngo nibyo bagiye kunshiramo, ndaryama. Nuko bakashyiramo ariko ntabyo uwo mwanya ntabwo nabimenye, ndataha. Ngeze mu rugo ntegereza bya bintu uko bizaza ndabibura, njya tujya mu isoko nyine nabona ni sosiyete, turaganira bavuga ukuntu abandi bari mu maonapo, ndavuga ati njye naho napombamo ngo katurebe, ngira gutya akaboko ngo kadukandewe, bakanda bambwira ati yewe harimo nk'agapira k'imyaka 3. Ndavuga ati mana we, ati sinari nzi yuko karimo. Bakimara kuganshiramo ntabyo nari nzi hashize nk'ukwezi, ako nyine umutwe ukajya njye noneho makaneye abandi ngo simba muri ona pawanga ati katurebe. Nyine nuko bakadushyiramo kwa muganga batatuganije, ukumva barakubwiye ngo na ni ikinya, yaba bahita shamo umuntu akambwira ati njyewe wenda mu maka 5 cyangwa k'icumi nangu ugatangira kuri ibyo binini. Ariko kwa kubona abakobwa ngo bari kugenda batwara amadari benshi nyine barakujijisha bakagukubita rakantuza akakubwira ngo ni ikinya kandi ariko agushyize. Ubu nibwo wenda nzaba mbimenye, nzaboneza ko zakoresha k'icumi.
Wowe ujya kwa muganga kubyara no muri gahunda zo kuboneza gahunda yo kuboneza nta burenganzira wayigezemo
nange nagize ntabwo nagize kuko iyo mbigira mba narahisemo sinahisemo rero nararyamye numva bagashyizemo ntabizi bambwira ngo n'intuza ngo nikinya
ubwo burenganzira subona bukenewe
burakenewe bazajye batuganiza baguhitishemo bakwicaze n'umugabo hano ikintu umuntu aba yibaniye neza n'umugabo wenda baba babyanye nka babiri wenda umugabo ari we ushaka akaba ari we wanafungisha mukibyarira bo ngabo ariko ntabwo baduhitishamo ugasanga ntaguha nk'abagore nk'abarenze icumi bagenda basamira muntu uza mu dupira hano mu isoko nyamara yarahisemo yafata n'urwo rushinge cyangwa ibinini nangwa ko ngako k'imyaka icumi ariko ntabwo batuganiza bazajya batuganiza
Arakoze uduhaye Francine umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko yabonerejwe urubyaro nta ruhare yabigizemo. Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejuis Eco ukorera Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 07/28/82/32 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 07/8/57/14/11. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejoice Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Dukomeze n'ikiganiro ejo. Hashize imyaka 10 mu Rwanda gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwa mu bikorwa. Ariko iyo urebye mu myaka 15 ishize mu Rwanda iyo gahunda yarazamutse iva ku 10% igera kuri 48%, aho usanga umubyeyi umwe muri babiri aba yaritabiriye gahunda. Itegeko nimero 21/2016 2016 ryo kuwa 20 Gicurasi 2016 ryerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere no kwihitiramo uburyo bumunogeye bwo kuboneza urubyaro. Rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere no kwihitiramo uburyo bumunogeye bwo kuboneza urubyaro nta umushyizeho agahato kandi akabanza akagishwa inama na muganga mbere yo gufata umwanzuro. Ni mu kiganiro umunyamakuru Ikiganiro Ejo David Hitimana yagiranye na Dr. Anicete Nzabonimpa akaba ari umushakashatsi n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.
Nitwa Dr. Anicete Nzabonimpa akaba ndi impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kandi nkaba ndi n'umushakashatsi nyine mu bijyanye na gahunda z'ubuzima bw'imyororokere. Nibyo koko gahunda yo kuboneza urubyaro imaze imyaka myinshi ishyirwa mu bikorwa, ariko turebye by'umwihariko nko mu myaka 15 ishize tubona ko abakoresha gahunda yo kuboneza urubyaro bavuye mu 10% bakagera muri za 50%. Ibiro bikaba bigaragara koko ko abantu bagenda bitabira gahunda yo kuboneza urubyaro, aho bigaragara ko nk'umugore umwe kuri babiri koko mu Rwanda akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kandi bwa kizungu.
Ni ubuhe burenganzira noneho umuntu afite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere?
Iyo turebye mu mategeko yo hirya no hino ku isi ariko tukagaruka no mu mategeko yo mu Rwanda, tubona ko uburenganzira ku buzima bw'imyororokere ari ndakumirwa ku muntu wari wese. Ahangaha navuga nk'itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere ku bantu ry'umwaka wa 2016, aho rivuga ko umuntu wese yaba umugore, umugabo, umwana n'umuntu mukuru bose afite uburenganzira bungana ku guhabwa amakuru no guhabwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Iri tegeko rero rigashyiraho wenda nk'imirongo ngenderwaho, aho rivuga riti umuntu wese ashobora kujya kwa muganga agahabwa zino serivisi kandi akihitiramo serivisi agomba guhabwa ndetse agahitamo n'aho agomba kuyifatira ndetse n'ugomba kuyimuha. Ariko bakanongeraho ngo nk'umuntu udashobora kwifatira icyemezo, turavuga nk'umwana uri mu munsi y'imyaka 18 cyangwa umuntu ufite wenda nk'ubumuga runaka bushobora gutuma adashobora gufata icyemezo, cyangwa ndashaka kuba wenda adashobora wenda gufata icyemezo kubera ubumuga wenda bwo mu mutwe ku mitekerereze ye. Ahangaha bavuga ko uwo muntu agomba guherekezwa n'umubyeyi cyangwa undi wese umurera cyangwa umureberera kugira ngo ahandi atashobora kwifatira icyemezo afashwe kugifata, ariko noneho ahabwe uko serivisi we cyangwa abamureberera kuko bashobora kumuhitiramo. Ahangaha ngira ngo wenda ni ukwitiranya kubera ko ubundi politike y'igihugu yo kuboneza urubyaro ihamya ko kuboneza urubyaro ari ku bushake bw'umuntu kandi ko nta muntu ugomba guhitiramo undi gahunda, ndetse n'umukozi wo kwa muganga amakuru atanga nayo kugira ngo afashe umuntu kwihitiramo amubwira ibyiza bya buri buryo ndetse wenda ningwa nashobora kukubona ku buryo wenda runaka bitewe n'uburyo umunyuze uhuye na marasoye cyangwa udahuye na marasoye. Ikindi navuga nuko ubundi abaganga babigishwa ko bagomba gutanga makuru yose ku buryo bwose bwo kuboneza urubyaro, ariko bagakora n'ibizami ngenderwaho kugira ngo bamenye uburyo umuntu runaka agomba gukoresha ubuwe n'amarasoye. Aha niho rero akenshi usanga nk'umuganga ashobora kubwira nk'umuntu waje muri gahunda yo kuboneza urubyaro akamubwira ati "Wenda ndabona uburyo butakubereye, ahubwo ndabona wakoresha."
Nshuti mwiteza matwe, mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri mikro.